Chovola banga city day, one Chrissy Evans. Okukwaga lanza city day.
Bus chida bika na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe mumazima na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe
mbori bayi nene chebaba gamba titonja gane wabalonji mufamane tebachimanyi la besinga mane chovola banga city day buliranga city day okukwaga lanza city day. Newe wa mala mwamani, mukwano ze city day. Buliranga city day, okukwaga lanza city day. Ewe saini ya labu.
My love, mpakulu kusambele wo full time. You stay full time. Ngabunja galida nchikula all time.
Bangambolina samgai nga kutwala Swedeni. Nga woya galida kusalisa katiketi. Na yenze guli kusiri na za mateneti. Ampalira. Na yene wencha mwaliri zanga nkonkonencha. Baby, ninga baka bencha. Ogubalu mpereza fronti bencha.
Chira vika na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe. Mumazima na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe.
Chovola banga city day, buliranga city day. Okukwaga lanza city day. Newe wa mala mwamani. Mbanga nkwaga de, setaga na kola research. Mbuwa ndibo moya ye chikozi chifesi kunze vibos. Now I feel your touch, enjoy your touch. I feel your touch, I love you, I love you, I love you.
Chirabika na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe. Mumazima na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe.
Chovola banga city day, buliranga city day. Okukwaga lanza city day. Newe wa mala mwamani.
Ndiyo mkagunome chifuwa chenoma baby. Newe wanuma mkagunome chifuwa chenoma baby. Newe wanuma.
Kau ni matatizo, matatizo, matatizo. Mimi nimezohea. Kama ni kufanya kazi za nyumbani, nguo nitakufulia. Unachopenda nitakupikia, nitakuletea. Sikiliza na kuimbia. So take my word.
Chira vika na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe. Mumazima na tunde rugweze na tunde rugweze na tunde rugwe.
Chovola banga city day, buliranga city day. Okukwaga lanza city day.
Oh yeah,
newe wa mala mwamani.
My love, mpakulu kusambele wo full time. You stay full time. Ngabunja galida nchikula all time.